Ilukuluku.
Siya safunda khona isiqephe sibe naso la besikhuluma ngomqondo ngengqondo ukuthi isebenza kanjani uma umuntu elele lokubambeka komzimba. Asikhulumeke ngamaphupho ke manje. Ingqondo isuki yenzani mawuphupha? Asikhulumi science ngolimi lwethu. Let's talk science in our language. Ilukuluku, a podcast by POC and Cybri.
Yes, Ntokozo.
Mm-hmm.
Ya yeah, amaphupho ya yeah, yona abuye thuse wona into mawukhuluma ngayo abantu banembono ehlukile nokubaleka kwamaphupho kubona kodwa sikhulumi ngamaphupho ukuthi ufuna ukwenzani phambilini noma I mean in the future noma you know ufuna ukuyenza kodwa into enze kamawulela
imaki sike sakhuluma khona esinye isiqephe sike sasikhuluma sikhuluma ngendaba yengqondo ukuthi ingqondo isebenza kanjani uma silele sathi masihamba sakhuluma ngokubambeka komzimba umuntu mayelela okuwukuthi abantu bakubiza ngokucindezeleka isikhathi esiningi ngase ngithi ngifuna singene ephusheni ke ukuthi kwenzakalane engqondweni ngesikhathi ngilibona ngempela ibhasi ngigibele ebhasini sihambe futhi ngebhasi ngehle futhi esitobhini okangempela kwesinye isikhathi ngigijima pusheni mangivuka ngivuka ngikhathele ngikhathele okangempela kodwa bengilele yini le eyenzeke engqondweni mangilele ukuthi ichazeleke njengo ithi mawusu ingqondo mayisichaza ithi uphuphileke yini leso iyenzeka.
Okay, so amaphupho also science nabo banenkinga yokuyichaza exactly ukuthi iphupho liyini kodwa kukhona ama theory aningi achazayo kahle ukuthi mhlawumbe singaqala kephi ukuzama ukuchaza ukuthi kwenzakalani. Kodwa before singene lapho exactly khona uzophupha kumele ulale angithi
awuyaphupha mfethu ubhekile
yakwenzeka khona kodwa mawuphupha ubhekile kusho ukuthi udinga kumele ngabulela
oh okay ukukhathala ngamanye amazwi so mawukhathele
yes.
Uzubona izinto
ukukhathala komqondo yes so isizathu sokuthi abantu nezinelwane eziningi ukuthi silale ukuthi sinomqondo umqondo uya ngeke ngizingithi uya overheater kodwa uthathe information eningi yabo and kumele kube khona isikhathi lapho khona umqondo uthi kuphumula kancane yabo ngisho ubuka ifone yakho noma icomputer esebenzisayo uma uyisebenzisa izinsuku eziningi isikhathi eside kakhulu iqala ukuba slow yabo iqala ukufreeze iqala ukunika inkinga so yino yenzayo khona izosebenza kahle
usebenzisa umbombayi wecomputer ke wena
cha angisho ukuthi uma uyisebenzisa izinsuku eziningi ungayicimanga nhlobo
oh, okay.
Yes ungayicimanga nhlobo okay. So kumele kudinge ukuthi uyirestart angithi uma uyirestarta usebenza kahle futhi
yeah, angithi yeah, yeah, yeah.
So manje indlela eyodwa leyo ungayibuka ngomqondo ukuthi uthathe information eningi ngaso sonke isikhathi
nje ukuthi unama tabs amaningi avuliwe efonini mhlambe noma ngiyabona ucingo noma ocingweni mhlawumbe ama-app amaningi ecomputeni nakhona ama tabs amaningi uno YouTube uvuliwe ne-Netflix ivuliwe unama emails avuliwe hey uvulile uqinisile yazi ukuthi kuke kube khona nesikhathi la uthi uyaqala wenza umsebenzi la ecomputeni kuvele kube khona umusic odlalayo awazi udlala kuphi ithebu kodwa futhi khona abantu abakhulumayo khona lana kodwa yabona sekumbondeleni sekukuningi sekuyinqwaba nje ugcine mina ngivele ngwava lonke ama tabs ngoba ngigcine ngingasazi ukuthi iyiphi ekhulumayo njengamanje uyabona iyiphi eyenza ini ngizama ukutypa lana indaba khona abakhulumayo yabona kuyacika shuthi usho ukuthi nengqondo isebenza kanjalo isuke inama tabs amaningi avuliwe
so yes exactly ngokulala keke wena ungacabanga ukuthi uya refresh nje umqondo lapho ukuthi u restart i computer yakho noma u restart iphone yakho
manje uthi sleep
uthi sleep exactly ngithi na iphone ifting uthi yenze njalo sometimes ngithi ithu recharge kanjalo ukuthi umqondo ubuye usebenze kahle and kubalekile lokho ngoba one of izinto esiyibona ukuthi kubalekile ukuthi senze lokho ukuthi umqondo uphumule ngale yondlela ukuthi umqondo uma ungaphumuli kuyenzeka ukuthi ungalali u 2 days wonke kube right. 3 days kuqala kube khona. Siyaqala
ubona izinto.
Usuqala uyaphupha manje, usuqala ubona izinto.
Usuqala ubona inyoka ekhulumayo.
Usuqala ubona inyoka ekhulumayo, usubona ezinye izinto nje
ezingekho
yabo ngomqondo awusebenze yabo. Khona abantu ababa sengozini zeimoto, akaphuzanga lowo muntu lowo. Akenzanga lutho, akathathanga ama drugs, akathathanga lutho ukuthi nje akalala.
Yazi lento sengiyishoyo sengiyenza ngicabanga ukuthi yazi kungenzeka ukuthi uAdam noEva babe ngalalanga.
Angazi.
Bebona inyoka ikhuluma. Kodwa ngiyasola. Babe phupha bebhekile. Kodwa siqhubeke.
Yeah, angazi. Angazi. Ungakuproposa lokho. Kubabhali
phezulu. Babe hallucinator shame.
Ngiyashala. Kuyenzeka lokho ukuthi njengoba dusha ukuthi computer ebuye yenze izinto ongayitshelanga yona ngoba ayilalanga. Noma ayikade wagcina kuyi-restart. So manje, ososayensi indlela abayibonga ngayo ukuthi shuthi mawulele. Umqondo into eyenzayo uyaklina nje uyaklina ukurestarta yonke into kahle uyaklina izinto egcwele emqondweni ukuthi okay yonke le information eningi oyithathile kulolo suku most of information oyithathile kulolo suku useless iyalahlwa kuzosala information ebalekile kuphela so imagine ukuthi khona umqondo une memory encane ngithi so khona umqondo into ezoyenza will go through yonke into oyibonele nolo suku yonke into oyizwile ezothatha lezi zinto ezibalekile kuphela ikhiphe zonke ezinye izinto yabo so indlela esebenza ngayo so manje basingena ephupheni kekeke khona into yashiwa umunye so science eyangithusa kodwa yangicabangisa futhi ukuthi awukwazi ukuthi uphuphe umuntu ongakaze umbone ngisho ungazi ukuthi ubani makhona ubuso obona ephusheni ongabazi umuntu owake wambona lowo so isebenza kanje wena mawuhamba emoli yabo khona umuntu oyombona khona emola ngathi uyedwa umuntu omaziyo noma umuntu ozombona ombukayo ukuthi nanga umuntu engimaziyo kodwa yonke all these faces
obabonayo bafilizela labanye abantu asisho njalo
exactly kodwa khona abanye ababonayo babuka mhlambe kancane lokho kumuka kancane umuntu ebusweni
kungakwenza ukwazi ukumphupha.
Yes, umqondo usizolokhu, umqondo uzofaka ubeke emqondweni. So ngenze ukuphupha ngalowo muntu. Awumkhumbule ukuthi umbone kephi, kodwa umqondo urekhodile.
Lento iyafana yini nento ebizwa ngokuthi earworm emculweni.
Yes, ukuthi makhona umculo olizwile.
Oke walizwa, lithi nje shwi.
Yeah.
Kodwa ugcina usumculo usuku lonke. Kodwa lokho uyibuza ukuthi
ngizwe
kephi. Ula leli culo sekwenze kanjani? Kanti likhale emotweni nje bidlula nje shwi.
Exactly. So umqondo awukhethi ukuthi yini ozoyithatha yini ozoyishiya kodwa mawulele lapho decide khona ukuthi yini esikhiphayo
yini
esishiyayo so manje
ekhipheni kwawo
ezinye izinto uzoyibona isakhishwa
what
ezinye izinto uzoyibona isakhishwa he amaphupho lawo
wow so wait this process of elimination basically ezingqondo isusa kufana nokuthi use computer uyiclick letheba ayakuyona le uyiva bese uyayi x with sus so basically ingqondo ivele iye kulethebu ithe ayaxi isuke iloko mhlawumbe kwenza ukuthi mawuphupha uthi uyibona ungena emotweni esikhawini
uyibona usuku
kodwa ekamereni kwenye kodwa usuvula umnyango ePitoli kodwa ubungena emotweni esikhawini kodwa manje usukhuluma nomuntu eFree State
yeah so exactly bengifuna ukwengena kuloko so into eyenzakalayo kumqondo ngoba ngichaza ukuthi umqondo ubuka izinto eziningi ezenzakalayo emhlabeni mase uthi angifuna ukuthi wena njengomuntu obone zonke lezi zinto lezi ezingenzi sense esingahlangene umsocabanga ukuthi oh ngiyahlanya yabo so umqondo uzokwakha indaba uzokwakha istory
ungena emotweni esikhawini kodwa ukhokhe etollgate engena eCape Town uma uqeda ukukhokha etollgate engena eCape Town ulale endlini eseBloemfontein
wena umqondo uzokwakhani uzothi ngingena emontweni ngahamba ngokhokha etollgate ngase ngafika eKamereni kube ngathi into izinto ezi-3 engahlangene
zenzeke in 30 seconds kodwa futhi
exactly umqondo uzohlanganisa ukuthi kube iphupho musu uvuke ekseni musu uthi zonke lezi zinto zenzakalile kushuthi ngiqale la ngeza la ngase ngafika la naye izinto ezenzakalile so amaphupho amaningi ngingasho ukuthi awenzeki ulele enzeka usuvukile lapho khona ususihlanganisa istory emqondweni wakho ukuthi nanti into engiyiphuphile. Akwenzeki usasephusheni ukuthi nakho kwenzeka manje. Uyavuka, ngiyabona umsifuso wakho, uyavuka kunezinto ey'ningi ezenzakalile. Imibuzo
e-1,000 million.
Mese umqondo uthi nanti into eyenzakalile. So, ubone imbono, nayi imbono, imfanekiso emningi ulele, uyavuka umqondo wenzani, uyahlanganisa ukuthi nasi story esenzakalile. Indlela i-example ngathi ubuka i-movie enezinto ey'ningi ezenzakalayo. Ngiyabo. Akwenzeki sense until uzuyiqeda imovie ukuthi oh lokhu kusuke la kweza la kwengikathi ubuka imovie kukhulunywa ngomuntu kuthiwe asamsombulala lawo noma asamsothatha lento le and then umfanekiso usuke endaweni eyodwa usifika kwenye indawo awubonanga muntu
asibonanga bedlula indlela yonke bethela upetrol
asibonanga konke lokho angeke kodwa umqondo uzothini blaba basuke la
bayongena lapha
kodwa buphi ufakazi ukuthi kwenzeke lokho i-movie ikutshengise ukuthi bebela sebela wena uzakhela emqondweni ukuthi ha
hey, bahambile basuka la besuka eThekwini beGoli
exactly base bayofika la angithi so ama-movie awayenze sense ewodwa kudinga umqondo ukwenza sense ukuthi lesi sithombe sisuke la safika la umuntu uyihlanganisela wena angithi so kusebenza kanjalo futhi nanephupho iphupho ubona imfakeniso eningi engahlanganiswa yilutho masuvuka ekseni lapho usucabanga iphupho awuphuphanga ucabanga lapho ucabanga khona iphupho elapho khona umqondo
siyakhandeka istory
indaba iyahlangana story iyahlangana ke indaba lapho
kwenzakalani ke uma uyaphupha ngithi yini le eyenza isikhathi kube ngathi simileke ngoba khona into engiye ngayifunda ithi umuntu nomuntu uphupha into engango 5 to 10 minutes ngobuthongo like akudluli lapho yini le eyenza isikhathi kube ngathi hey and then 5 years later kwase kuqhamuka sibanibani kwase kwadlula u 20 years ngase ngibona ugogo kasibanibani yini le yenza ingqondo ibone ngathi into ithathe 100 years
cabanga amamuvuko wabuka imovie ijwayele ukuba 2 hours kodwa imovie yakwazi ukukhaza uyakwazi ukukhava 10 years
ivelithi 20 years
ithi 20 years noma ingathi ukuthi 20 years later nje isuke nje from mfanekiso wodwa iyofika komunye
ubone sebegugile abantu oh okay sesihambile isikhathi
exactly so umqondo nawo mawuphupha awukwazi ukusitshela kahle isikhathi so wena uzakhela wena mawusucabanga ukuthi kushuthi isikhathi
esikhathi esingaka
exactly so amaphupha asebenza kanjalo basically
so kahle kahle isikhathi into engekho
ephupheni cha
into esiyikhandelayo
njengemovie nje mina mawucabanga imovie ukuthi ukwazi ukubona into eyenzeke 10 years kodwa uyibuka ku 2 hours kwenzeka kanjani
yazi kubhlungu ukuthi sesiphelelwe isikhathi ngoba nginemibuzo eminingi kanjani like eminye yayo imibuzo ukuthi mina ngikade sixoxa nje indaba yokuthi sekunomkhuba wokuphupha into bese iyenzeka and ngizama ukuqonda ukuthi ingqondo isuki yenzeni isuki ibona eqala
uchaza nje
uyayibona le yonto kodwa mhlawumbe nangesinye isikhathi singakhuluma ngento yani indaba ye deja vu like deja vu is a French word elichaza ukuthi already seen deja vu already seen you've already seen this thing ike ngayibona
le njalo futhi sikhulume nge deja vu ngelinilanga kodwa it's the same principle nakhona ukuthi umqondo ubuka izinto ezenzeka emhlabeni mase uthi uyahlanganisa uthi cha kushuthi nansi indaba la so izinto ezenzeka emhlabeni azinayo indaba ayikho indaba izinto ziyenzeka nje noma noma kanjani
ungayisho leyo ndo ngoba uzongenza ngicabanga ukuthi ngiyahlanya ngoba ngiphupha izinto bese ziyenzeka
ayithaba umqondo wenza ukuthi umqondo wenza ukuthi sikwazi ukuhlanganisa lezi zinto ezingahlangene mase sikwazi ukuba nomcabango esiba nawo ingakho sikwazi ukukhuluma isikho yonke into esikwazi ukuyenza it's because sibuka umhlaba endlela eyiwona mase sithi thina cha sibuka
nathi
ingenxa yalokho ingakho siphila njengabantu sine language nazo zonke lezi zinto esinazo ingoba sithi thina onako sithola sisemhlabeni ingabe iphutha uba iphutha ngabe sikhi singisuthi senze noma yena so thina njengabantu sithi cha kushuthi kukhona isizathu sila so yonke into esiyenzayo izinto esizakhayo ibonge sinazo yonke into esiyenzayo it's because sithi thina sila ngokwenhloso and leyo nhloso inendaba so leyo nhloso leyo enendaba ikhona esithola emaphupheni okuhlanganisa izinto engahlangani kwenza
iphupho okuhlanganisa izinto engahlangani
hlanganisa izinto engahlangani kwenza iphupho kwenza indaba so same thing futhi ne deja vu kanjalo esokhuluma ngayo ngelinye
lapho kodwa sokhuluma ngayo nalento yami yokuphupha izinto bese ziyenzeka sengizokhokhisa abantu 100 rand ngibatshela amaphupho Ay, siyabonga ke isona stop set sanamhlanje la besikhuluma khona ngengqondo ukujula kwengqondo ukuthi ingqondo isebenza kanjani ukuze sibone izinto zenzeka uma silele bese lezo zinto esizibona zenzeka masilele sizibiza ngani ngamaphupho. Thank you for joining us. Cela nisibheke ku Twitter and Facebook. I'm at @NomaCulture
and I'm @AstroSibs ku Twitter.
Ilukuluku.